hane iga fogaan kaalay gabadh gabadh yahay haga soo istaag kaalay gabadh yahay ila daasaka kaalay gabadh yahay waba ka hile kaalay gabadh yahay hane iga fogaan kaalay gabadh yahay haga soo istaag kaalay gabadh yahay ila daasaka
standing there checking me out
ila dance me shan wala body body bikariga isku jabe xishota way loo bin hadal kaga horta magal gacmahaaga ed midiga dadta taarifta ed ban ku war war jiya tafican aan ku arkay jirkaaga aan u arkay kunta bela kugu taale kunta dada lol lol sida lag biyanse wax kalana kama dabe wax bashal ehin anika duni maya taan arkay waati da tiishigan waati da aduga a u jid xaram ba ku eesana hadana hawl nation